Niko zangu geto metulia sinabai. Mjomba kasi mama anataka kumsabai. Ai, ai, yomba. Ai, ai, yomba. Naijua yo.
Mtoto amenipa show, yani kitandani sold out. Napiga saruti, yani no doubt. Wala Yesu mwenza kumeokoka, we unanipa jicho, ugopi kikuchocha. Taratibu sio kama vita, nenda kama kocha, nenda kama teacher. Kutalimaliza nikirianzisha, nijue ni uwezo ama umebahatisha. Hakuna kelele, mwendo kime kime, yani no sound. Laundi ya pili mtoto knockout. Nakuposi posi, yani no account. Kwake natuma salamu, yani shalauti. Chabuwa mbele kuchuma mchicha. Unataka moja, unataka sidra. Utalimaliza nikirianzisha, nijue ni uwezo ama umebadisha.
Naijua yo. Maji gani kwa glasi unanipimia? Wali nazi utakula nikikupikia. Leta mchi na minta katiki.
Kidogo, kidogo, kidogo.